for yours.
Yavungela khona izokuthula kimi izinyembezi ziyoma inhliziyo yami yaphola ebusweni bakho ngihlezi ithola amandla amasha umangazayo.